Anaye mwambieni bado nipo sana hadi kibanda nishajenga naye na tunaelekea kuzana wana sasa nimwache nitaishije mjini nimwache nimwachie nani
Sieni popote
Aza ampende peke yake yamekwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake yamekwa babake
Chapo sasa
Eti ampende peke yake yamekwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake yamekwa babake
Chapo sasa
Masaki, sito ala ostave, koko mishkaki, siva keshendo
ve. Anari pavikoba, anari pakodi, kanegiza kininga, kirenji vogi, tatizo la koshoga, chumbani ya unogi, kutuwa kipocha mende, audio atatogi.
Kwako akileta mafuta, bada mitandito, miepia kwangu supa, miamala na salio.
Tutabanana, papa, tutabanana. Papo kesho kwangu tupokezana tutabanana papa tutabanana kama sikubali miema kata tutajuana
asa ni mwache nitaishije mjini ni mwache ni mwache nani
siendi popote
Aza ampende peke yake yamekwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake yamekwa babake
Chapo sasa
Ampende peke yake yamekwa mamake
Chapo sasa
Ampende peke yake yamekwa babake
Chapo sasa
Jamana na baba jina kwa jina ake
Aya sasa, ukibanda mina shuka Kadala dala, ino kijidia kususa Wanza kutwala,
ukibanda mina shuka Kadala dala, ino kijidia kususa Wanza kutwala
Loki susa, susa, susa
Wanza kutwala